Ua whautu wai nea la komisio a ia ta tau o tangata le Australian Human Rights Commission, se whainga e tausia ai tangata suru fai. O loo whinau i lātou po loo whinau la komisi, e whaapā leni e le tiu te tau aveo le mālo tele i tū la whonofa avao mālo. A e tausisia ai foi, ma winga ma whainga alofa maamia tonu i tangata o loo suru fai mai. Na saunoa le peresa tene la komisi, Professor Gillian Triggs, ua o le atunu ui se tūlanga ua le mawhaiei o na minoi i seisi fuafuanga i le mata upu i tangata suuru fai. O lona naunaunga, ina ia mawhai o na toe silasila masoa alau pule le mata upu e le malo tele ma le itua ngai o le pāle mene tele.
What we're really trying to do is to come up with some positive ideas that allow Australia to defend its national borders. Of course, as a sovereign right, Australia must do so. But we are suggesting that there are much more diplomatic and collaborative ways of doing it in our region that would deliver the result, but would at the same time protect national rights and borders.
Le peresetene o le komisi o aia te tau o tangata le Australian Human Rights Commission, Professor Gillian Triggs. I le onga to tonu o le whautuanga po o le poutu o le whautuanga le komisi. O le si itia le o le au whai o tangata e sulu whai mai, e talia e le malo tele. A to ai ma se fuafuanga e ma whai ai o na talia ma au mau tangata sulu whai, isi atunu o Asia ma le Pasifika. O loo whautua ina fo ele si itia o fesoa soani i atunu o loo afua mai eile to atele o tangata sa ili la fitanga. Ona o le sa waina i taua ma le mativa. O loo whautua ina ili lipoti le tāpunia o nofuanga saisai ina Uru ma Manus Island, a e faa vaina seisi nofuanga i fafuatua ele ele o au se talia. E tausi ai tangata sulu fai ai o ilo iroina a lātou ta alo sanga. Na saunoa Professor Triggs, o le tūlanga o le komisi, e le soli tū la whono le iaioni nōfuanga saisai e le malo te leia tunu ui whafo. Ai o se whainga le e alofa, ma le e ami o tonu, le saisai o tangata sulu wha i mō se te mi umi, e au noa maso lato i loa po o hawhea e mauai se nōfuanga tū mau, e au mau, manonofuai, masa ili ai lo lato manuia.
It may very well be that to rescue people at sea, for example, and take them to an agreed island, perhaps in collaboration with Malaysia and Indonesia, to ensure they have health checks, that their security identity checks are made, their status as refugees is determined in a proper rule of law basis, and then they would be shared out, if you like, found resettlement in a more durable way as speedily as is reasonably possible. It is the current means by which offshore processing is conducted that is our primary concern.
Le peresetene o le Australian Human Rights Commission, Professor Gillian Triggs. O loo talise paia e wha ala putoputonga e pe o le chill out, lea o loo whinau ina ia ave esea umamaitamaiti o loo ititonu o nofuanga sae sae le malo tele, na saunoa Teresa Cochrane o le chill out, so se fuafuanga, e au fiai le tāpunia o nofuanga sai sai, ma ave se ina maita maiti, na te langolongo ina. O loo ia talia ina fo i le whautuanga i le lipoti, mō ai ngā toe whaatasia.
Family reunion is a very important policy to offer people, so we would definitely support family reunion. And also remember that by offering family reunion, you're keeping the family unit together, and there's probably they're going to be far more productive members of society if they're within their family unit.
Teresa Cochrane, ole chill out.